France nyonso ya bolingo koki kokosanga ite namoni motema na yo moko baluka kasi obombi kolakisanga anje saki kokobalana na kopesa yo motema tika kolela lela na komona mpasi saki na Fredi bakokani. Souffrance yon se bolingo koki koko sangaite mon amour nazali kozela mokolonga na yo to balala nazali kosambela nzambe obaluka te mokolo ya testama ya mariage ozali wanga maria kasi koyo to balana. Salasi koyo to balala.